famaɗe guerke on noon kettina habru suka matod studio kalan gaddanto on guettiro mono ko habru ɗiyande aissa madde monde abdoulmi foof mo abdoul
jamni walla kay aissa habaruji ɗi gaddanɗe alal o wanda hettinantoɓe
nder habaruji ɗi hande ni en puɗɗoy to endan dow gonduji to sukaɓe janggoɓe cakantararde enda eɓe tawra saɗormaji dow fi bonon daji loreji konno waɗa rewtere pindol meɗen gaddan tariki sakina gazibo suka ummatore koko habaruji hono wakkati fo en kantira fijoji men ko coñnol ɓalli bannira to endan nder huɓere duci nder région dosso sukaɓe ummatore cakantararde enda eɓe tawra saɗormaji dow lawol jaaki janggirde maɓɓe
non jatti waɗi aissa da en daari ɗum fa hande ummatore de enden ni nder fi muɗum ɗum enden ni ummatore awƴore kabu kabu de du kan wonno sappa waɗude gacce ɗe enden kettino ko Abdoulaziz ɗanyuma waddi firtaɗe ngal fulfulde
janngirɗe l'école gallure doganduji kewɗe tawa kena ɓadagol laawol kolta dogginoɓe moteje mobilaji kewɗi gatta heese nde gari tono kuuje kasisuji no mamman salamu jangguino famminiri
balɗen ɗe joom en loreji e joom en motoji wonani ni no fiya cukaɓe no hani ɓe gaɗa kasisuji e ɓe gatta panoji
Boubacar Mayki Goudou maire mo doganduji on o wi gacce on heedana e waɗoɓe kaabu kaabuɓen
saɗorna o ko ɗuuɗi fuu heɓataake nafar to joom en kaabu kaabuji waɗata balɗe ɗiɗi ko a nanayi wi a goɗɗo fiyama mane saami miɗon nodda nimɓe fuu ɓe jehira heese heese
waɗanda abisaña
hoorejo fedde waɗoɓe kaabu kaabu on ɗo holli nimɓe sendikaɓe no he tindinde waɗoɓe ngal gollal zébeiru mamman
minen joom en kaabu kaabuji wakkati fuu hakkilloji amin no fooɗa min jehira heese heese ngam ɗo en doganduji sani bonande waɗi arande ko wi'ete joom en kaabu kaabuji no
gaɗo nokkuje biteɗe kasis kamɓe panoji ko mane ɗum no wawi ɓuytude bonon daji loore kewɗi
bannirawa ton enda agades sukaɓe ummatore hewɓe no ɗon no ummo leyɗe mumɓen no jaaha leyɗe yaasi ɗum du illa wakkati moɗum wartir lawol laamu jukkude ɗum ɓolum
jukkude lawol laamu leydigol enden ɗum fa handen ko waɗa nder leydi ndi enden ni waddi ko tawaɓe nder fi yaaha wartaji hano adoɓe ummotoɓe leyɗe mumen jaaha ton enden ɗum fa handen leyɗe tubakoɓe enden ni sembe e tammude en kettino ko Habibu Garba waddi firtaɗe ngal fulfulde
ni mi ɓi leydi guidan rouge no libi pondimi nde allah jaaɓi ngal do woni lawal ɗan tataɓal komiɗo yaha weltare mawde ɗum laatani min jonɗo gande mum no miɗen tampa nder jaaki amin wawtigon koƴeɗa ceedema jaaɓe jaha boppeɗa nder telde a yottaki libi a walana wuuro ma amma jonɗo wallahi min ngala fusa ɗorma ngal laawu biɗin pirtama seni aɗa woodi carte d'identité maɗa tampirigon fuu woni a yiita mi wita kena Mamadou Marou libi pondimi nder région tawa ƴoyimi nde woni laabi an ɗiɗi komiɗo yaha filɗe to luumako min gatta to gam laawol ngol maɓɓitama ni waɗi komiɗen ja mi dewli de min keɓa e ɓinguel gina
bannirawa to enda agadas ummotoɓe leyɗe mumɓen no jaaha leyɗe yasin to endan ɓe ɗuuɗi tokkirde hooreɓe cakantararde enda eɓe nana belɗum majjum sanne ka e ɗum wadde yahdu yeeso nder cakantararde enda
de en daari ɗuni fa handen talata fuu nder jeɗɗire ɓuran ɗuni fa handen loreji laso ummotoɗi ɗo enden ni agadas yehude ton enden libi hanono Abdourahmane Tourawa haaliri ɗum en kettino ko Abdourahmane Tourawa o enden ni wi'i ko Habibu Garba waddi firtaɗe ngal fulfulde
l'abrogation vraiment assist
gartirol lawol laamu kawjinongol filla durwidigol e bittinol dillamɓe leyɗe no yaar ɗum moƴƴere mawde laatani ɓiɓɓe wuuro ɓen wooɗi ɗum hunde ko ɓe jiɗi fuu conseilléɓe ɓen no mballiranɓe ɗum ndenne gartirol maggol ɓolum ɗum no heɓande mosola saɗormaji goɗɗi wooɗi ko ngal gallal faddano torraji kewɗi ummini nder région o misali ɓiɗɗan bonɗa ko jarɗe dorog gam illu jango remu non waɗannoɓe ngal gollal puɗɗiti golle mum ɗewtanade laabi kesi cingaɗi dow majjum yarude nimɓe mabɓe
pour transporter les gens
Bandiraajo kuma wakkati yewtere pindirol meɗen noon 13 lewru février ñalaande nande ɗum ittani radioji waɗi batu muɗum nder leyɗe duniyaaru fuu. Dow laawol majjum ni men gaddi taariki suka ummatore kokko habaruji. Sakina Gazibo Sa'adu.
Sakina Gazibo Sa'adu oduni fa hannde ummatore noon kokko habaruji om hokki duni sembe gaɗol golle makko ɗo ennda. Bandiraaɓe makko duni fa hannde ɓe o hawta gollididde ɓe duni fa hannde nana belɗum majjum. En kettino taariki makko mo Mariam Ade waddi firtaɗen ngal fulfulde.
Sakina Gazibo o no suka debbo non ɓaleejo caggal nde o henno talkuru makko bakke nden o yehi windoyde hoore makko nder janngirde to janngete wurto gollal kokkol habaru noddirteeɗo hannde Eskom.
Golle noon ko weli kam illa hana hannde, amma arannde mi annda maana mum. Miɗo woni nder gollirde kokkol habaru, to miɗo tefowo habaruuji, miɗo winda, miɗo holla ɗum ko videoji.
Di majjum ɗiɗi ni ko Sakina Gazibo o wari nder studio Kalangu wadde ekkitagol golle ko lebbi tati.
To wuddu studio Kalangu mi wawi golle sanne, ngam mi tawi sefuɓe am e bandiraɓe am golle balli kam sanne ɓurde ba jande de gammiɗen. Ɗum waɗi haala am fuu miɗo wadda filla Kalangu.
To Alassane Abdu kawjiɗo hokkoɓe habaruji ɗo nder gollirde studio Kalangu, Sakina Gazibo o suka noon kanɗo ñamminede.
Sakina Gazibo fait partie.
Sakina no limte nder waroɓe ekkitade golle ɗigginɗina ko janggi. Ɗo ƴama yehude tefode habordu fuu o salatako, ngam o hiɗa wi'e.
Il est arrivé à le faire.
Abdurazak Sadu Gazibo mawnu Sakina o wii,
je suis extrêmement fier de ma sœur.
Miɗo welti dow golle kokkol habaru e sakiike am o anden wonno waɗa. Jande nde o waɗi deedu hokkimo sembe dow ko o tuugo waɗude golle makko. Miɗo yetta du studio Kalangu.
Wakkati ni o henno talkuru makko ko wiyete licence. Hande Sakina Gazibo o tawa kena nder suudu kokkol habaru fawade joni mo tokkiti wadde jande talkuru wiyeteedu master do filla hokkugol habaruji.
Aissa ar ko darta fijoji coñol ɓalli hannden ni sakkitinoɗen ko Mor Hammadou janganta en.
Ana ko darta filla fijoji meɗen pirtol ɓalli hannde alal o en kaltana to enda fijo Jeux Olympiques leyɗe duniyaaru fijoji pirtol ɓalli ko laawal capanɗe tati e tataɓal gaɗoyal to enda Paris leydi France nogay e jeegom lewru juillet yahande sappo e goho lewru août duuɓujinaji ɗiɗi e nogay e nayyi. Wakkiluɓe meɗen Issoufou Alphaga Abdurazak mo Niger fu watti gokka emum doyinde tawi kondo no yahan fottoyde tom. Ko watti gikke du woni heɓude mbar jaari tataɓirdi ko Jeux Olympiques ɗum wadde ɗum tarifi. Alphaga o ni e haala ka kalten ka kan woni arano e nder teddirka to o tawa nder leyɗe Afrika. Nurol Deni Isiaka biyeteɗo Tisile kanɗo ka heɓi yaadu yeeso yaade to fijo Jeux Olympiques gaɗo to enda Paris duuɓujinaji ɗiɗi e nogay e nayyi.
Ɗo men kantane habaruji amen ko sukaɓe matore mettiketnaki on kettini men sagueɗɗire godi on kiyari.